576-8.
Kapkapati.
Exactly 8 minutes after the hour, 11 o'clock. Msakazo no kumsakazo kunqaphambili umsakazo obantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu kamara mfana umohlukhlula makabafana ukapatiya ismatsatsa esansona somsakazo sonke kuze kushala phene hokule shumu nampili kodwa ngaphambi kwalokho ukuthi ngibonga umsakazo ukuthi benza shoko ukuthi bahleli nawo kusukela ngehokule sithupha kuze kushala phene hokule shakalolunye kanti khona father amen ahambisana nethimba lakhe they are back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio. Mark Mahoney, he is back again next week Thursday, doing what he does best. Ntemba kuthi uyathokozela inhlelo zethu sikuphathele zona. Kina bone olwesine bayaphila abantu. Kabe kayiphutha kwabakhaya bathi kofundaphele, kabe kayiphutha kwabakhaya bathi koLimpopo bakhaya bathi koEastern Cape bakhaya bathi koKwaZulu-Natal. Ndibleke ngise fapa fapa ningi dumelanhle. Mathali wona smatsa samshimana ya mo Mathali namtsori wa ka Mathali namtsori wa Sikhumbula nabo basebhedlela ngaso lesisikhathi sikhumbula nabo basemajele sikhumbula nabo abagulayo abagulele emakhaya sithuma so inkosi sengathi ungayehlala kunini angiphila ngethi mhlambe yasibuza usanda kufulela lo msakazo wasibuza ukuthi lo msakazo ngumamela obizwa ngani nathi nasibizwa ngokuthi si Radio Veritas 576 AM www.radioveritas.co.za channel 870 on your DSTV audio bouquet kanye ngishanga ibukhongo is 20 it didn't to be precise kulapho kukhona 0145271105 pasam ngisha ungenza so akukuhle kuwena ugoga dumela
mphuza
awu awu butza
bona ke pala mi wa basta ke no kufi ke kali ku
awuzwe van der beek bakhe karikta mali yena fela karikta mali yena fela are elela kubatla ukala madumela
yiwe
kunjo Zolo wami.
Sini.
Ngimunandi ngisongi sweet ngiyatsatsa wena.
Ngibelile usisi.
Sisibusi, mawa phila abantu yazwa?
Hayi, saphila fethu.
Danke. Yebo. 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 Hela, dumela wena.
Adi
mera swati. Okay, silly.
Ari teng swati.
La kena li latelana li mogotsi wa ha.
Yeah,
ke mo nanetse. Eke mo nanetse. Ke
kuri yaba.
Ha ba phile ba tuko go te simvila silly.
Ara ta phile swati.
Thank you. Ayo ba mpitsa mnati so be onketsa so. Dumela wena.
Kepati. Mama ngayikhohlwa kanjani?
Uyikhohlwa kanjani ndoda?
Oh, isosiphiwe mntanami.
Mzala.
Mama ugibele eDaviton umamthoko baba.
Muba phila abantu eDaviton umzali wami.
Abantu bayaphila siyagibela mntanami.
Asibonke mzala.
Asandile.
mzalo wami.
Kafati.
My mother.
Oh, yaba ndikhonzele ekhaya lapho kwankwanyana, ngayizwa nendaba yabo.
Yeah, hey man, hey, nathi sithusile, sithuse ngenye indlela mangalisayo mzalo wami. Kodwa ke sizothi.
UNkulunkulu khona kodwa siphile.
Yeah.
Yeah.
And uhlala khona malanga onke.
Ubani nathi ubani ongamelana?
Ubani ongamelana nathi? Uba akekho. Akekho mzalo wami, akekho.
Hoye day my baby.
Thank you mzalo wami.
Ube mntana mshasane.
Asim sakhoza ni dumela.
Shiye manje zona masofuna ukusimisa ngenhliziyo yini nawe?
Nani?
Bale ntobo yisho.
Eish.
Yo. Sho, ngisaphinda you must never.
Ande ngicela ukukutshela, ande ngicela ukukutshela ne. Uhlelo lami lokugcina namhlanje.
Siphiwe.
Nyaha. Ngizokutshela ishow my ngizokutshela ishow my pet. Mama. Hebani Lebu manja Nathi evethi Kenya State sigibele batho
yo
It's exactly 15 minutes after the hour, 11 o'clock, call on the south, come 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 south, For home, tipo kulibala joam lena ariki mam kukumam kikala kiliko lamin haba pila batu so wetu
kilibela tuo sedina hao labalam punta zima
Rebecca li tepo haba riki wana hao wana kupo mateleko Mark 5 Mark chapter 5, verse 24 to 27. Donkele mani ko Mark 5 verse 24 to 27 ngayiphutha wena ungwana haye na ngabe yini ekwenza ukuthi sikubone ukuthi wena ungumntana wakhe na ngaba ngikathi baba ke ka diketso ngabe diketso tsa how do you etsa gore ube ngwana haye na hai ba no itshwere ka sotho go bundetsetse hle hai ba no itshwere ka sesotho ne ke kopa fela gore o nletsetse mpalle yona dumela
tsetswe
baba
njani mfethu
ngiyaphila ngimnandi ngima sweet
kona saphila mfethu
ngikhuluma nobani kuphi
khuluma no Joseph usethema
aw Joseph ethema baba phila abantu ethema mfowethu
ah aphilile mfethu
ugibelile nawo mfowethu
ngiphilekile manje ngawuthi hamba ndoda
hayi sizoyikhuluma uhlelo nje maliphele
alright
thank you Joseph bamsha Joseph akasigedi zokufunda hai ba ni tshwere ka sotho go pore ba le yo mpa heka sezulu iri wa hamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazana waye nomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ayenasezinyangeni eziningi echithile konke ayenawo engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe so Jesus went to him a large crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under a care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched his cloak basuthu lekae batswana likokae so Jesus went to him and a large crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under a care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched o samsara zwena sekubingele
wena tsamane so ndate ke mthabela ha ke a utlwa go go tsika
ke botsa ko Mark mtswadi wa ka Mark chapter
5
verse 24 to 27
o ga se le boga tsamane
go le boile mtswadi
e re boga mmai
Thank you. ngithembe ukuthi usuzifundele. Abalwe langithinta ngenye indlela bengifuna ukuthi mzali wami uke nje uhlale phansi uzinze ngalolu daba uyifundele lona ukulithola ukuthi lizama ukushukuthini ukuzame nje ukulanalyze ngesingawe ukuthi ingabe lolu daba lishukuthini uzokhumbula ukuthi lolu daba liqala kahle kahle lapha yana ngujayiru hen kulapho lolu daba liqala khona indodakazi kaJayiru ebeseyilele ithe uma uJesu Kristu eqeda ukuwela ephume emkhumbini kweza isixuku sabantu bezobona lo Jesu Kristu kwafika isixuku sabantu uthe ithe inkosi yasesinagogu uma izwa ukuthi nangiya uJesu Kristu yawuwela phambi kweenyawo zakhe. Yathi baba, indodakazi yami ilele. Aguse uzobeka isandla sakho phezukwayo ivuke. Wathaguze uzobeka isandla sakho phezukwayo ivuke. Ithe asahamba njalo uJesu Kristo asaya lapha kule ndodakazi ekaJayiru. Ukuhloke simlandela. Ukuhloke sihamba naye. Sihloke simlandela ngasemuva isixuku. Imbahantu utsama yalo. Wathola. Ritibu rifa Sia Hanjo tsa Kufika lo Ntaba yena Ha ha isa tho Helangacho. Ngasho ngithi hayi cha no baba lo waye yi celebrity shame. Yeah, nasho uJesu Kristu waye yi celebrity of note. Once again, his fame preceded him. Ngoba he was surrounded by isixuku sabantu. Kanti abanye kadabanye kathi bezobona ukuthi iziphi mangalisa zoziyenza. Uma ngingedwa ngiyacabanga ukuthi hayi kade kunzima kanjani for abafundi bakaJesu ukungidlula phakathi kwalesi sixuku. But at the same time omunye angasho ukuthi kodwa uJesu naye kade anamastoka kodwa Nkosi yami. At the same time ohleli nawe uyona ungasho ukuthi no uJesu wathi anamastoka no ngempela. Because now, we know Sfazane, Los Fazan overshuswa, I see for some more, Iminaga is shumming and being of Funa Uxabensis, Amanda Gaches, just to go to appeal. That is why I say, Gotana, Uchesu Christana must go. Because now, this woman, Katana Funi next, Berafuna Jokbamum Pet, Berafuna Jokbamum Pet of Achesu Christ. But now the question is, what was her problem, Lois Fazal? Ngabe inkinga yakhe beyikuphi na? IBhayibheli lithi wayenesifo somopho, kodwa lokhu akacaci kahle eBhayibhelini. But an issue of blood suggests that she had menstrual problems. Oh yes, I said it. The issue of blood suggests that she had a menstrual issue. And this would have been a serious one. Ngoba ngokwamaJuda osifazane obekade sisikhathini, she was regarded as unclean. Juda uma usesikhathini umuntu wesifazane, she was regarded as unclean. Ngiyacabanga ke being unclean for iminyaka eyishumi nambili kade kunzima kangakanani kulo wesifazane. Being regarded as unclean for 12 years, I can imagine how hard it was for her. Kodwa nako kungishaya umxhwele ngalo wesifazane. Azange acele usizo. No. Azange acele usizo. Ofisha ngimboni icala. No. Angimboni icala. Ngalokho ngoba khumbula ukuthi she was unclean. Instead what she did, she joined lesa sicuku esicindezelwe uJesu Kristu nabafundi bakhe. Wabe sethinta umphetho kaJesu. She joined the lesser stugu, a best friend as a little Jesus Christ, who was a tinta umpeto got Jesus. Katanga funogni. Katanga funogni. All she wanted was to touch his cloak. All she wanted was to touch his garment. Nothing else. Katanga funogni, not Jesus Christ. Katanga funogni. All she wanted ukuba close to uJesu Kristu abambe umphetho wengubo yakhe. That's all she wanted. Just ngokuthinta umphetho wabe sephilile completely. Just njongo ukuthinta umphetho wakhe wabe sephilile lo wesifazane. Ke rata mo taba ena. Itse haqata umtshwara. Jesu Kristu fellwa ke matla. Itse maqedwa ukubamba umphetho wengubo yakhe ophelelwa amandla, wabuza wathi ubani oqedwa ukungibamba. Ubani? Nokuthi kungibamba abefundi ubuza abefundi bakhe bamangala bathi thina sizowazi kanjani mfethu. Hayi mfethu ungazodlala ngathi wena. Hey baba ungazodlala ngathi thina sizowazi kanjani ngoba uyabona ukuthi abantu baningi kanjani la. Uyababona labantu baningi kanjani sizothubana ukubambile ngoba bonke bafuna ukubamba. So sizothubana ukubambile thina. Hayi baba ungazosibuza lo mbuzo osibuza wona baba. Hayi udlala ngathi yazi. Sombona kanjani ngoba uyabona sicindezelo ufakwe emaphakathini. Uyabona ufakwe emaphakathini. Besikothi uzosibuza ukuthi ubani ukubambile. Abantu bangapha eceleni bangapha emuva bangapha bambile. So azi kanjani? Uthi cha. Cha. Kunalo ongibambile. Kunalo ongibambile lo ongibambile khona into ayidosile kimi. Khona into ayidosile kimi udonsa amandla kimi. Hayi. Angeshona ngebhada simazi mfethu. Angeshona ngebhada kodwa ngokuthuka lo sifazane. Ngokuthuka lo sifazane wayisondeza. Wathi mina baba. Wathi mina baba wathula wambuka. Wathula wambuka wathlalela. Ukholo lakho lukusindisile. Wathi ukholo lwakho lukusindisile.
Fiyemo
sondeza walivuma icala wathi baba yimina wathi hamba ukhulu lakho likusindisile
ungesabi kikuthixo nginawe Jesus
Babangata bane baling mole. Betia bona nelinyani. Babang ne baba tau bona fela. Wika butam tsusana. But impa. Impa. Fazane. Ufane intention. Impa. Oh, msadi ona uyile kwana atsiba uyelangwa. Lalela, lo sifazane bekazi ukuthi uyelani lapha yani. Lo sifazane ngathi angayelanga kuyobuka ukuthi laba abanye bayeleni na. Lo sifazane ngathi angayelanga kuyobuka indaba zabantu. Ubeye lapha yani because he had an intention yokuphila. Azanga sabe ukuthi abantu bazothina. Azanga sabe ukuthi leso sicuku sizothina. Ingakho angezange efuna ukukhuluma ukuthi kunginani na. Wathi uma nje ngibamba umphetho wakhe. Wathi nje kuphela uma ngingabamba umphetho wakhe. Baba ngibaruna. Baba ngibaruna. Siyahamba. Baba ngibaruna go bona re tswa megatlong. Baba ngibaruna go bona re tswa dikereke. Baba ngibaruna re re mole a hona bophelo. Baba ngibaruna uthi angithola impilo kulo mhlahlo lo yami. Forgetting ngore tabataba. ika
wena zunge ungesabi goba ndi
ngakho uJesu Kristu aye athi yena ukholo lwakho likusindisi
zunge ungesabi
namhlanje mzali wami ukuthatha uyibuke
ngokwena
ukholo lwakho lingakusindisa nami uDutsimo uDutsimo tengwakula ubetheng wakula unthlungu wakula ukospetle ingabe ukholo lwakho lyakusindisa nami noma ufana naso lesaxhuku lesiyana ebesifuna ukuyobona ukuthi ingabe indodakazi kaJairu izosinda na noma ufana naso lesaxhuku lesiyane ukukhololwayo ukholo lwabo kathi bangakholela kuyena ngaleyo ndlela leyo noma you go ebandleni because of an intention eyokuphila noma uya enkonzweni every Sunday because of an intention yokuthi ngiyophila lapho engiyakhona noma you just go there for the sake of going there sonke lesaxhuku sesambamba bonke athi bafuna ukumbona but not all of them were healed bonke surrounded him but not all of them were healed only her she was healed then it came to him bona ne basaba atlo fodiswa na bona ne basaba atlo phila na tshepetletseng re ka fela bona ne ba batla ho phila ke na le tshepetletseng ka fela bona ne ba batla ho fola because of their faith because of their faith ba ba bona sanga ba phila ngokwaphila usukele kude le ngobezwile ukuthi uJesu Kristu uyasondela wathi nje bangabamba umphetho wakhe ukukhululwa kwakho kusindisi because she believed it's because she believed and she trusted that it will fall
kodwa wasubuthi ngina awe
not about kereko it's a maya it is not about mo prophet it's a maya mkoye it is not about mo khato o joinile aba ikowe
ungesa mina ungesa mina
utsho ke wena uyafana nalo wesifaza noma ufana nalesasixhuke bese lapha
yaya
utsho yona dula fast we introspect uku shame ngabe ukukhulu lwakho wena lingakusindisa na tlhagiyoko e ho yena ka tshepo
jwalo
o funa siya ke yena nge themba
amphi
yena uya philisa ufuna siya kuyena ngetheba ukuthi yena uzosiphilisa wonke lokho okusiphethe kuzophela
swalo anti jesu ona mbo
sa di tsamaile dingaka a di tsamaile dingaka
o wa mbiza
a sa tsebo hore ba ka yetsa
o mbiza
bua le wena ka mtsutsu o ke bua le wena ka mtsutsu o o tsamaile dingaka ka ofela a ba bona go tshwereke
o
ke bona ke bua le wena wena o ile go nga kenge holo
Jesus
ile wa ya konga kenge holo na
ona ona bon hakilela
atumetse huye
hakilela
atumetse huye
ore
ntate mpona ore ntate mpona maskina tshepetle
tsa
we hore wena uzo yenza kungaphezu
ona ufola
Tata baruna ukuthi sibeke ithemba lethu kubo dokotela basemhlabeni. Uma bese sihlulekile abo dokotela basemhlabeni and then we forget ngalo phezulu.
Oh na mbona.
We forget ngalo phezulu.
Hakilila.
Ukuthi lo phezulu ungena nalapho kuthiwa ungenwa khona.
Lo
phezulu undlula nalapho kuthiwa ngidlulwa khona.
Ambitha
yena uyangena.
Ito. Oh, na, Matualo, Ambita, Ambita, Rico, Rico, Una, Ufo, Lema, Maswalo, maswalo, yo ambiza, yo umbobo, oh, unanganisu, ufolema, maswalo.
Ikatumezo kwe na wabiti, ufole maswalo, babangata baro na rea kula. Baba ngata ba rona re ya kula batswa di baka. Scripture sa today setsa go re ke re iputse. Ingabe u kholelo wethu na le fana nalo ya o sifazane noma le fana nalo ya la batho ba lapha esixokwini. Laba baye ba bamba umphetho ka Jesu kodwa sange baphila kodwa lo waphila. Because usuke la asuke khona ngobe nethemba ukuthi uyophila la yakhona. It is about time. It is about time. Let's stop blaming the churches and let us stop blaming Mosmang. I am a chair. Or in Kabe Runana, Ukolo Tulunjani now. As much as Ritual Kerikang, if a Sunday, it's a cafe, a rappel, a cafe, but to call. Jesus Christ, Ukolo Lakolo Sindhisi. Protoko, when in Gabula Kukolo is Oxindisana. Thank you. umvumo nayo insizwe
wani
xa mdlalose futhi sawubona
sawubona futhi kunjani
siyaphila singezwa nina
siyaphila happy easter tide
happy easter to you too my son
yes yes
sicela usithathe ukusibeka insizwe
ngiyandingelela ke abantwana kamthukana kandaba apho nalele khona umsakazo iRadio Veritas the good news for the change namhlanje ke ngizokhuluma ngokuthi today you will be with me in paradise today you will be with me in paradise if the first word embraced all mankind within the scope of the dreadful act of crucifying Jesus and the potential of forgiveness through his prayers. And the second word narrows its focus to one single needy sinner. God not only sees the whole world, but he sees it made up of certain individuals. Ngikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu akabheki nje kuphela umhlaba, kodwa ubheka nathi thina esizoni. Ukusho khona ukuthi ezulwini angeke wangenelwa ngomunye umuntu ezulwini. Ezulwini wena uyazisebenzela usasemhlabeni ukuze uthole umvuzo wokuthi uyongena ezulwini.
Oh yes.
Akukhuluma ukuthi today you'll be with me in paradise. We are looking at thina shoot it's an introspection. It's an introspection yokuthi esontweni bangakujaja esikolweni bangakujaja emsebenzini bangakujaja bathi wena awuyinto yalutho kodwa wakhohlwa ukuthi sina emhlabeni asidalelwa ngokujaja abantu uNkulunkulu kuphela umuntu oyosijaja so into umuntu akayikhulumayo ngawe akumelanga wena uyithathe uyifake ngaphakathi kuwe wena because wena wenziwa ngomuntu kodwa wenziwe uNkulunkulu.
Oh, yes.
And then, no man is beyond the hope of redemption in whose soul still lingers some fear of God. And as he spoke, faith rose in his soul and he blurted out of his appear. Jesus, remember me when you come into your kingdom. And it was a plea that did not fall on deaf ears. The response was immediate. Truly, I tell you, today you'll be with me in paradise. And paradise is the most sacred place. A paradise angeni noma yini, angeni noma ubani. Kumele uyiqoqe ufane noMoses ushiye badatha moyongene paradise. But uJesu uphendula isoni. Isoni esaziyo ukuthi sonile and siya accepta ukuthi sizokhusifaya noJesu esiphambanweni but sithi yazini mina I deserve to be crucified but wena ula because you don't deserve it you don't deserve to be here the soni sizwe si defenda uJesu against the other thief lebe busy mlahlela ngamagama ukuthi phela awu angithi wena uyakwazi ukusave abantu siseveke nawe so into esifundayo ke ile ukuthi noma umuntu eyisoni into ebalulekile iyodwa cha umuntu ukuthi amsabe uNkulunkulu uma umsaba uNkulunkulu uNkulunkulu uyakubusisa uNkulunkulu uyakusave ekhathini ezinzima so into ke leyo masikhuluma ngeEaster and I expect to see abantu bejabulile ngeEaster because ngeEaster uyafana nomntwana omncane oqeda ukuzalwa ngeEaster sibuyela back esiswini sika mama njengoba uJesu wayasiyala ukuthi sibuye siyabantu abasha abangenasono abangenasiphi abaqala unyaka from the new slate that's what it's all about and I pray and hope ukuthi while we are doing that
we can save abanye abantu ukuthi nawe bayibone le ndlela le thina esihambayo ukuthi imnandi kangakanani. Umuntu makaye esontweni, makangaye esontweni uyohlukunyezwa. Makaze esontweni ukuthi yo, I can't wait for next week. Umuntu mayivuke esontweni abe mafulufulu, indlela uNkulunkulu ayifunayo ngathi. So yiyo isifiso sami, ngikhuluma nomlaleli ukuthi masenze abantu bajabule ngokuba khona kwethu, sizalwe kabusha. Ngiyabonga mfethu.
Ngikubongile mfethu, uNkulunkulu omusa sengathi angakwenza kahle kanti futhi abe nawe.
Ngibonga kakhulu mfethu.
Sibonga malume. Ngibe isikhathi sami ngitshela ukuthi umizuzu ibili nesigamu ngaphambi ukuthi libumbane laphayana ihora eleshumi nambili khona la emsakazweni wakho umsakazweniisho kanjalo sekuyayivala ngithi babaye. As for my next week, Father Tabo uzobe naye ngolwesithathu nangolwesinasengiyindlela njalo.
You have a heart.
Ngiyabaleka.
Yes, to him.
Bayangidinga kuphi kuphi.
Bayangidinga
kuphi kuphi.
Surrender.
Inceku uFather Tabo.
Don't let it.
Uzobe ehleli nami. Uyazi ukuthi unohlelo ngolwesibili.
You will come.
Uzoba nami ngolwesibili, ngolwesithathu, ngolwesine.
Let it conquer. Never surrender to fear. Don't let it die.
Mina ngizoze ngibuye nge 27. Mina
sisters are there.
Ngathola umbulayezo. Lungu uyakaya. Lungu uyakaya.
Look deep inside of you. Find a strength.
Ngathola wakha. Kufanele imbedi. Kisalo kuqedela dithuto.
And it's not for today.
Kisalo kuqedela dithuto. Kitlo khutla ka di 27.
Never
had any tablet in more than a tablet and Tora Hunter Fair.
Render!
I'm Tora Hunter in Liana, Utal Tora Hunter. So for 2 weeks, I'm going to lead you to Liana here, Father Tabo.
I'm
going to give you 27th. I'm going to give you. Bye bye. I'm going to give you a nice guitar. Bye bye.
Awuthiwe baba mara nesekiri wa tamakira unsiya fela kilije.
Hayi never kitsa mayo msadi waka.
Kadi 27 papa ube mo.
Okay kitlabe kilimo kadi 27 mme waka.
Kupa uri mo di chutong tsa hao mudima bena liwe.
Ka kupa le ntshapedise mtswadi waka.
Thank you papa.
Lebuile mme. Bye bye.